Jeremiah 10 verse 1. Zwalini izwi uJehova likhuluma kini ninandlu kaIsrayeli. Verse 2. Usho kanje uJehova uthi, ningayifundi indlela yabezizwe, ningashaya uvalo ngeyibonakaliso zasezulwini ngoba bezizwe bezisaba. Verse 3. Ngoba imikhuba yabantu iyize, lokhu kugawulwa umuthi ehlathini ngumsebenzi wesandla sesisebenzi ngembazo. Verse 4. Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide, bawubethela ngeyipikili nangezando ukuba ungazamazami. Verse 5. Ungumsebenzi okhandiweyo awukhulumi, uyathwala nokuthwala ngokuba uhambi, ungawesami ngokuba wenze okubi nokuhle awunakukwenza. Verse 6. Akakho njengawe Jehova, umkhulu, igama lakho likhulu ngobuqhawe. Verse 7. Ngubani ongekwesabe inkosi yezizwe ngokuba uyimfanelo yakho? Ngoba phakathi kwabo bonke abahlaniphileyo bezizwe, nakuyo yonke imbuso yabo, akakho onjengawe. Verse 8. Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke, ngokulaya kwezithombe kungumuthi nje.
Verse 9. Nezingcwecwe zesiliva ezilethwe zivela eTharashishi, negolide lase-Ofiri umsebenzi wesisebenzi nowezandla zomkhandi, kugqokiswe okuluhlaza nobububende, kungumsebenzi wabahlakaniphileyo konke.
Verse 10. Kepha uJehova unguNkulunkulu weqiniso, unguNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade, ngentukuthelo yakhe umhlaba yazamazama, izizwe asinakuma ngokufutheka kwakhe. Verse 11. Niyakusho kanje kubonithi, onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Verse 12. Wawenza umhlaba ngamandla akhe, walimisa izwe ngokuhlanipha kwakhe, ngokuqonda kwakhe, waleneka izulu. Verse 13. Lapho elizwakalisa izwi lakhe kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini, uzikhuphula izinkungu emkhawulweni omhlaba, enzele imvula unyazi, awukhiphe umoya endlini yengcebo. Verse 14. Bonke abantu bayiziphukuphuka banakwazi, bonke abakhandi bajabhiswa neyithombe zabo eyibaziweyo, ngoba izithombe zabo ezibunjiweyo zingamanga, nomoya awukho kuzo. Verse 15. Ziyize umsebenzi wenkohliso, ngesikhathi sokukhanjelwa kwabo ziyakubhubha. Verse 16. Oyisabelo sikaJakobe, akanjengalezo ngokuba nguye obumbile konke, u-Israyeli uyisizwe sefa lakhe, uJehova Sebaoti igama lakhe. Verse 17. Qoqa umshuqulo wakho ezweni wena ohlezi ekuvinjezelweni. Verse 18. Ngoba usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakubazwiba abakhile ezweni ngalomzuzwana, ngibacindezele ukuze bakuzwe. Verse 19. Maye kimina ngenxa yokulimala kwami, ukushaya kwami kunzima, kepha ngithi mina nempela lokhu kulusizi lwami, ngiyakulithwala. Verse 20. Itende lami lichithakele, zonke izintambo zami zigqabukile, abantwana bami basukile kimi ngabasekho, kasekho wekwelula itende lami nokumisa izilenge zami. Verse 21. Ngoba belusi bayiziphukuphuku, abamfunanga uJehova ngalokho abaphumelelanga, nomhlambi wabo wonke uhlakazekile. Verse 22. Bheka kusondela izwi lombiko nokuzamazama okukhulu okuvela ezweni lasenyakatho, ukuba kwenze imizi yakwaJuda ibe incithakalo, indawo yokuhlala kwamakhanka. Verse 23. Ngiyazi Jehova ukuthi indlela yomuntu ayikuye uqobo, akukuyo indoda ukuba ihambe iqondise inyathelo zayo. Verse 24. Ngilaye Jehova, kepha ngokwahlulela kungabi ngentukuthelo yakho, funa ungenze into engelutho. Verse 25. Thulula ukufutheka kwakho phezu kwabezizwe abangakwaziyo, naphezu kwemindeni engalibizi igama lakho, ngokuba bamdlile uJakobe, yebo bamdlile bamqeda, balichitha ikhaya lakhe.